shankisupplier.com.
You know, Giri.
Official music, baby.
Yeah, yo. Mkubwa pango usiobabu. Kubwa. Panto.
Moya we mnazingua. Habari zenu niliwa pabichi mnajua. Mnaanza kusobona mala we nani. Kwani we nani. Moya we mnazingua. Kuna wenzenu niliwa pabichi mnajua. Mnaanza kusobona mala we nani. Kwani we nani. Wote come, 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 clap, 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 come, 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 clap, 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 come, 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 clap, 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 come, 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 clap, 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 clap.
Mkubwa pangu mkubwa kambi ndo hizi kazi na hapa ganzi saipo wazi shazi shazi kizimu kazi na hapa ipo na ama kambi wee. Kujisikia nipo juu mistaki zodiri. Spendi makuivu ntabaku waliri. Kama takeshi ipabiri. Mamba kichenji kwa katiri. Maisha natuwa kufika inabidi uanze. Haina kusita kukita inabidi ukaze. Ingia ongoza mufate mkia. Bada ya kucheka saki nyuma ni kulia. Nanukumi chapo, nanukumi chano.
Utasikia.
Wanye ni kasetu peni marumbano. Hey, hawale weki blo. Wane taka pepe kale wana sketi.
Sometime mina chena maniga. Tunachana chana mistari kama jiga. Penye ya pijitus, unafiki usirusu. Kakuzingatia usifate ya sokuhusu.
Hatuene weki niga, tunakezi na mambo yao. Na mambo yao. Situ kumbali sana, wakateze na mama zao. Na mama zao. Atusomek niga, tunakezi na mambo yao. Na mambo yao. Situ kumbali sana, wakaruke na dada zao. Wote come, 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 clap, 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 come, 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 clap, 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 come, 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 clap, 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 come, 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 clap, 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 clap.
Mamba wengi maji madogo, na shanga analeta zogo. Sindo tupo tangia tupogo. Asa kama unabisha mulize jongo.
Diso sis kwa sis sometime kato tafisa. Ukileta usnitch pande zetu upiti. Sixi kwa six kwa box natoka vipi. Zongu micheleani na mipanga kamti. Tulete vijola atufagiri madela. Ma playboy atufagiri chula. Mne tano kule
wazuru laji.
Hapa mkubwa hapa mkubwa natulisa akili.
Hey manager Konde boy suji.
Tata kubwa hapa mkubwa mtu babu. Weka la shada, weka la pina. Zima Kitongo
Mchina.
Pamo Jordan Mawida. Apangwe mtu babu. Endipsi Salas.
Baba mkwata na pamba.
Kuchi Sela. Banju wa sake.
Wefa Zaus.
Izo
Kiloba.
Kubwa
Egan Chomo Tiger.
Machupa
Charles
Daska Madara.
We mama Seba.
Ra Chucky Supplier. Supplier Sigari.
Official Music.